sakiraaɓe keɗiɓe ala nogay go'o lewru novembre hitande 2021 min jowti on heɗade actujeune amen ñalawma hannde o min wondi ɗo e Ousmane Ñalibule. Ousmane, no mbeɗɗa?
Alhamdulillah, Ali Sisi, mbiɗa selli.
Ousmane, hoɗum woni ko jogonɗa mbele masa o hannde?
Ali, kabaruji ɗi hannde ne kala haala sukaɓe kayi waɗuɓe imma daraji ley yontere nde hono haɓude e sattingol dina ley en gendidi ɓe gaɗi ɗon ɗo daranade filla fillaji mini mag meɗen yontere nde ana fawi dow orientation ngaji heɓɓe defo heyɓe ɓe lycée joni kañum ana keppi sanne puɗɗa e janggude. En timiran kabaruji ɗi haala calɗe haalde piiɗe ballon rewɓe ko wondi wadde ɗo Bamako ɗo kañum e yaade to Ségouta daɗnirgol donnugol négociation.
Ñaali, no kalirɗa e fuɗɗoro kabaruji ɗi won joddagol so halda yeeso jama gonduɗo waɗede fewde sattere mawɗo landinaɗo talatare ɓettine ni laamu kayi?
Ɓe gaɗi o immadara dow wadde fille fillaji golle o ana fawi dow projet ɓe noddiri sans jeune sans compte pour prévenir l'extrémisme violent. Sukaɓe temedron pilli temedere sakkade satingol dina le ɗi golleji ɓe collectivité fanda muɗum yo sakkade basiji dow immadaraji finatawaji meɗen ɗum ko daraniɗo golle muɗum yo tinpisa dow gollidal conseil local jeunesse kayi ha ɓeydore ɗen faamu keɗɗanna ko Mamadou Samba Diallo heɓini en.
E wi landiniɓe ɓe nisuji amen ɗin ha latade sababu sakkoɗen basiji ɗi. Kaɗo immadara fammin ngol na wawi latade hettogol jam e deƴƴere. Ɗum woni ko holliti Suleiman Doumbia keƴaɗo think piece kayi.
Korol amen hannega yo jantude kulle kewɗe ko dogatade fina tawa ni leydi meɗen ni ɗum ana nato saabe waddude jan e deƴƴere.
E wi Adama Sangari horejo jeunesse kayi ana hani jokkoloɓe ɓe gattana hakkillo nesuji amen ɗi yalla ɓe haɓɓo no haniri bonondaji cattuɗi ɗi.
Joni ɗum watti barke e denɗira kom tawɗe ne leydi meɗen ni ɗum natton saabe deƴƴere wala mbiɗe lamdo sukaɓe fo eddamuɗo hannde tinnoon nangira denɗira kom barke yalla ene kawra e goto.
Ɗum woni ko Mamadou Samba Diallo heɓani si juttamani gila kayi.
Ségouta golleji forum national pawi ɗo ɗo golle sukaɓe worɓe rewɓe gomɓele kireduji ɗi timmi timmoɗe yontere nde ɓettide
noon jaati ley o batu ɓe kolliti toɓɓe sappo e nayyi kanɗe daranede ko wawi nafude ley o batu balɗe tati. Leyɗen toɓɓe ana hen mere en daro e darde muɓɓen dow yirwinde sukaɓe wonɓe kireduji fa gollana koye muɓɓen darano dow yalla ana keɓa leydi ɗo golla. O batu hawrintini himɓe ko ɓuuri temedde ɗi ɗon ka horejo fedde noddirtede finagere holliti wiide sukaɓe kawra hen sanne. Keɗe ko Mamadou Sissigo wi Mamed Sissé keƴaɗo meɗen gonɗo Sigo.
Caggal ngal ɗo kawrital ɗoni forum o min keeɓi fo rentude min kaalli kollitidu tiɗallaji mawɗi ɗi min goni e muɗum minen sukaɓe ndemoɓe sukaɓe maroɓe sukaɓe gomɓe e waylitigol ɓiɓɓe leɗɗe. Caggal ɗum min ndenti bal yimɓe ɓeɗo sukaɓe ane muɗum mawɓe ɗu ana hen fewi ministre hiɓe ana hen kañ e yimɓe jo en ande mawɗe ɓen ɗon laatto yimɓe kayboɓe hunde yalla ko min kaali haala mum ko an laato honno yiɗirani na honno wirani. Min jiɗi ɗum laato forum ɗum laato kawrital tawe tiɗallaji kalal ɗi fo ana mbaylito ko yiɗa kuudu fo an laato.
So min wi sugu min jaran sigaso mi kala haala balligu hakkunde sukaɓe
ley ndi gendi noddirtende sittede kenedugu jomɓe motoŋaji ana ɓama bandira muɓɓen sini ana jaa l'école dow lawol yalla ana jafina ɗum ɓen yalla ana keɓa du jotto pati jande fuɗɗa tawe jottaki l'école. Sukaɓe ɓamata ɓe jettiɓe sanne kolliti wiide ɓe jukkin hon ɗi golleji ana nafa. Keɗe ko Christian Dako heɓini e
to sika so tonno sukaɓe lukkuɓe na gattodiri hakkillo sanne hunde nde wawi tekede banggal sukaɓe lukkuɓe joguiɓe moto ɗotoɓe honoroɓe mabɓe jaroɓe koyɗe.
Yalla mi yaada tuɗi likkol nukko amen gar tuɗi likkol ana woɗɗiɗi sanne ɗum saabi som amama yalla men yotta e wakkati
ɗo to teɓe ɓe kay cuuɗa e fewi kuyammaɓe ɓe jetti ɗum sanne jiiɗaɓe mabɓe dow oɗo anñamaɓe lobbo o.
Min gue sona haalenma gonga so wawi ɗam ɓamikan dow lawol likkol ɗum ne weela kan sanne sabu dina ɗum hollitita wawira ko amami soobey.
Sato jaati ɓeɗo sukaɓe likkuɓe naɓɓo mondira tati tati dow moto ɗum ne yata fewi caggal forati e wi hoñotoɓe. Ɗum woni ko Christian Dako heɓani si jottamani gilla sikaso.
Ɗum waddetama e yewtere amen mini mag yewtere amen mini mag ñalawma hannde o ɗo orientation def yowi ɗo muɗum
noon jaati ali ɓe yawɓe lycée heyɓe anda fuu ɗo kani janggude eɓe keppi sanne eɓe jiɗi fuɗɗitinde jande ɓe kolliti wiide taɗogol ngol ana wawi wadde fa ɓe jiggita koɓe janguno.
Noon jaati ɗum wodi ñaali bulle ngollo ɗatol gotol yoga saraɓe sukaɓe jangoɓe kana narda hooreɓe leydi ni waɗa ko wawi fuu yalla jande sukaɓeɓe ana heɓa fuɗɗitinde.
E keɗe ko Aboubacrine Aga Mohamed Yatra heɓinien do faccitango Abdoulaye Kassi e sita sidiɓe.
Min tampi wakkati fuu cuuɗi min goni hannde ka min muyama wirfade cuuɗi likkol min jaamin janngoya ɗiɗo yo haalaji sukaɓe keɓuɓe defa hikka ɓe keppi ɓe gaɗa ka orienté fa ɓe puɗɗa janngude ɓe mbi e haqqille mabɓe kamɓe kay ana hono ɓe jaggitama ni.
Lafi waɗede orientation sukaɓen ana wadda torrade hewde saabu dene so ɓooyi galle ɓe janggata ko heewi emeɓe fof wami ɗan fa hannden huna fof bidda e kabar jande amen hikkade wawirae amen ko heewi ko janggata nde cuuɗi likkol daniɗe hoore mumɓe ɓe fuɗɗi hen ɓooyi ngam mene fa hannde mene jooɗi galle ɗo ɗum ana wawi natata saabe mais wasa heɓude andal andal amin tewtenga
des enfants du pays
to sakira be sukabe jangobe to bendu hajile mu en jodaki fe seeda non min nari mahamad dikku kanko o sakike jangowo o wi orientation o taadi sanne sanne nanno mo darda lamun kobbe tinno ngadan dum hajile yalla sukabe la budita jannede
le nouveaux admis
sukabe hebbe defi kabe fa hande fudde jande to hon li likol gouvernement li be anna fudde yata to hon men wulito gouvernement tinno wada imma daraja yalla an holitite to haani adbe jangya li lisengaji di so dum wadaka dum natton sabe ko hemebe waami nan dum waawi wadde torradu e kebede men andanga
kebo andude min darti kanan ko be humaniibe kibaru jande famin tampi wala fuku min kibbe mabbe hala
hono no yontere bettinde mi kala hala huddu nuddirteedo dumanu
alisis dumanu yo huddu horsundu sanne e bobobe en nawtere le yambereji mawde himbe hewbe kolliti wiide dumanu yo huddu kollitoro halaji pamminide hen sanne fabedure dem famu kabaru dumanu kedden mon seigneur hassa florent kone santo woni kwan jara noddio
huddunu ana wawi halde halaji bingil adama misale mudun soni jambaaju ana jabbe huddu ame attirten dumanu ne wa halde bisimilla ma jambaajo anana boggide ana yimadu soni nyeeyo on du jaabige hala jun saare duudu boggide ana wa yimde dum piji bobobe fuungo hollititta dum wala jimtan ko ne ana lippa e mudun jimdi ana hollititta kulle kewde ciudide sakku huddu ame attirten dumanu nu ana hollita kulle kewde
dum nawata en jonka e haro chaldi association entirtero agicad ana landini figol ballon rewbe nuttirtero un but pour le mali
ende yambere fuddi kenyan asawere no gay lewru novembre ndu terrain footte sebeni koro equipe ngaji rewbe jetti championnat malien kawrata hen ali hunkinimbe don hore collectivité de pide ana pawi do golleji projet be nodirte kala tan fama fanda mudun yo hollitinde bibbe leydi ndi dardeji e ko kani wadde yo hollitinde bibbe leydi ndi dande mubben e hono lamu lobbo
donugol nugoso modo mom noddirta grand prix national wadi segoto beta ko
non jati ali sise do hawrintini dandir be negosoji chapande njoyon en nayon yurbe le region gaji segu sigaso yurbe do bamako do yade be dandiri 2 kilometer nga temedere e chapande tati yude segu yade commune pelengana
chemugo jamuteni mo league cyclisme sigaso kanyo dadi
non jati de yamberbe collectivité kontini be do wario league regionale cyclisme segu
sumi jari chagal lead afrique mikala ha la Ligue des Champions UEFA fudito yontere ngarori
fudan jati alisis no birdano do nyaloma njoyobo le fido be an hen talatare noga e tati lewru novembre watu 20h Chelsea fida e Juventus Barcelone kanyundu bisima Benfica Lisbon alalbari noga e lewru novembre watu 20h kasen Manchester City bisima Paris Saint-Germain Milan AC kanyundu ya Madrid fido de Atletico Madrid
nyalibule mi mila jonka do mi kaddata e kabaruji di
non jati alisis acirani kabaruji di handan meden jota ke ben le malfu e mangal mudon kedde heda do se yewtere tous so gerende waran jukkinde wassalam.